kulimikwa na chewa ebikulembera mu ensonga y'abantu okulya emmere nnungi time on este BC Civil Society Organizations CSOs abira zokwatiwako ku ndwadde zeeyongera okwegiriisa mu bannayuganda eziva kulya emmere efuusa obutwa. Mu kukuza emikolo egy'okwefumiitiriza ku nsonga y'ebyemmere egya World Food Safety Day mu ganda olya weekend, bino byasinzidde nate kwa lipoota okuva mu Ministry y'ebyobulamu iraga nti abantu abali eyo mukakadde kamu n'emitwalo asatu balwala endwadde zeekuusa ku kulya emmere eyonoonese oba efuusa obutwa mu ggwanga lyattu lino mu mwaka 2021 nga by'ebitundu 14/10 eby'abantu abajjanjabwa endwadde zino. Okusinziira ku Agnes Kirabo, omukulu ow'oku ntikko w'ekitongole ki Food Rights Alliance, kino kiraga akabi akamanyi ddala akalemeddewo akeekuusa nate ku mmere embi era n'alaga obwetaavu obw'amangu ddala obw'okunogera eddagala ekizibu kino okuyita mu kunnyikiza amateeka ku bwerinzi bw'emmere yonna mu ggwanga. Ng'olunaku luno lukuzibwa mu nsi yonna ng'ennaku z'omwezi musanvu June buli mwaka olw'omwaka guno lwakuziddwa wansi w'omulamwa ogugamba nti From Burden to Solutions, Safe Food Everywhere.